akachika akivyo kulunda kazi muna tuende kachika kasanga baka tagenda kukiriza mtu yena anava malirizo kusula akalulu kubo kulunda 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 tena asigalanga atude mchifo awagendo kubero kulunda akacheko ngakagamba chunda chigenda kuba chumenya mateka okusinzira kusentebe wakachika akivyo kulunda muna muze Simon Byabaka Mamujinyi asinzide mkwagira kelivana na maulire wali kuchitebe chakachika akivyo kulunda na ategeza nti enteka tekezi vadebo waune bibazi baulire okuveri abamu kubanna byabufuzi abakulemeza ebibiina ebyenjawulo nga beewera nti balina okusigala mu bifo awalina okubeera okulonda mbu bakuume obululu wamu n'okola ebirala ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabaka Mamujinyi agambye kino kimenya amateeka era nga tewali muntu n'omu avunaanyizibwa kukola mulimu ogwo okuggyako abakungu abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda be bagenda okuteekawo okusobola okulaba nga bakuma akalulu ono agambye nti abo bokka bakkirizibwa okukuuma akalulu beba agenti baabo abeesimbyewo be banaateekawo beboka bakkirizibwa okusigala mu kifo awakubiddwa akalulu nga buli amala okuba akalulu alina okuvaawo okutambula okugenda okukola emirimu gye omulamuzi Byabaka asinzidde era n'alaga okwennyamira n'okutya eri abamu ku bannabyabufuzi bannayuganda abawagizi wamu n'abalala abakyaganya okugoberera amateeka g'ebyokulonda mu kiseera kino eky'okuwenja akalulu abaganya okugoberera amateeka bagambye nti bagezaako kusajjula mbeera okulokulonda kwa buno omwaka ogujja kugenda okutuuka ng'ebintu byava dda mu mbeera omulamuzi Byabaka asabye bonna abeesimbyewo n'abali mu kunoonya akalulu okugezaako okutambulira mu budde obwateekebwawo n'okukakasa nga bagenda mu bifo ebyo bye bakkaanyaako era bye baakola mu nteekateeka ya buli lunaku na buli ssaawa okwewala okuteekawo obukuubagano okwewala okuteekawo embeera y'okulwanagana wamu na n'embeera endala ono era bw'atyo avumiridde nnyo bannabyabufuzi abatandise okunoonya akalulu ate nga bali mu kukonjera bannabwe ebigambo ebisongovu oba ebigambo ebikikinike ng'ono agambye kino kya bulabe kubanga kyandiviirako Uganda okubeera mu mbeera y'okulwanagana buli kaseera ono era bw'atyo asabye n'abatambula n'olusegende lw'abantu mu kiseera eky'okutambula okunoonya akalulu kino bakikomye ng'abantu balina kubeera mu bifo yokka gye bagenda okubasanga okusobola okubakuyega okusinga ate okubaddako ne batambula nabo mu makubo ekintu kyagambye nti kino kyonoona enteekateeka ey'ebyokulonda.